waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ilaa 10,000 oo qof macalin ayaa maanta oo arbaca ah shaqo joojin ka sameeyay guud ahaan gobolka Queensland, taas oo carqaladeyn ku riday waxbarashada in ka badan 500,000 arday oo ku kala filiqsan in ka badan 1,200 oo dugsi. Shaqo joojinta ayaa dhacday kadib markii ay ururka macallimiintu qawadeen mushahar kordhinta ay dawladdu u soo jeedisay oo ah 800% lagu fidiyo 3 sano. Ururka macallimiinta ayaa dalbaday mushahar sare oo u qalma iskuulo ammaan ah, xaaladaha shaqada oo la hagaajiyo, iyo in wax laga qabto macallimiin yaraanta. Khasnajiga Australia Tim Chalmers ayaa sheegay in teknolojiyada AI waa artificial intelligence uu furo u noqon karo kobcinta wax soo saarka iyo kor u qaadida heerka nolosha haddii si mas'uuliyad leh loo maareeyo, isagoo ka hadlayay shir maalgashadayaal ah oo maanta ka dhacay Canberra. Ayuu Mr. Chalmers u sheegay urur ay ku midaysan yihiin hay-adaha superfundska, bangiyada iyo sharci dejiyayaashu in AI ay noqon doonto tiir dhexaadka kobaca dhaqaalaha mustaqbalka. Waxa uu xusay muhiimadda ay leedahay in la helo hab dheelitiran oo leh hal abuur teknolojiyo iyada oo shaqaalahana aan laga tegaynin.
Artificial intelligence is a game changer for our economy. I'm optimistic that AI can be a force for good.
Sirdoonka raalihada artificial intelligence waa isbeddel weyn oo dhaqaalaha iyaga u horseedi doono horumar. Waxaan rajaynayaa in artificial intelligence uu noqon karo awood wanaagsan, laakiin sidoo kale waxaan si dhab ah u garowsanahay khataraha ka imaan kara. Aniga aragtidayda, si aynu si buuxda ugaga faa'iidaysano AI-da, waa in aynu si fiican si wacan u maareyno halisaha, ayuu yiri. Iyadoo ay sii xumaanayso dhibaatada guryola'aanta ee ka jirta Australia, ayaa ururo kala duwani ka digayaan kororka heerka guryola'aanta ee haysata qoysaska caruurta leh ee ka soo jeeda qowmiyadda First Nations. Sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee ay si wada jira u soo saareen Homelessness Australia iyo National Aboriginal and Torres Strait Islander Housing Association, tirada qoysaska haysata caruur ee raadsata adeegyada dadka guryaha la ayaa 5% kor u kacay muddadii u dhaxaysay sanad maaliyadeedkii 2022 ilaa 2023 iyo 2023 ilaa 2024. Darren Smith waa madaxa fulinta ee Aboriginal Housing Victoria, isla markaana ah gudoomiyaha Aboriginal Housing and Homelessness Forum in Victoria.
I think the first thing to recognise is that there's a history of exclusion, which includes exclusion from housing.
Waxa aan u malaynayaa in waxa ugu horeeya ee la aqoonsado ay tahay sooyaalka in gurisiinta laga reebay dadka aboriginalka, taas oo muddo dheer ka socotay dalkan. Dadka aboriginalka ahi waxay dadyowga kale 15% uga jilicsan yihiin inay ku dhacaan guri la'aan gobolka Victoria, taas oo salka ku haysa adoonsigii, barakicintii iyo siyaasadihii khasaaray sannado badan, ayuu yiri. Kooxa haysta diimo kala duwan oo isugu jira Yuhuud, Muslimiin iyo Masiixiyiin ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay cunaqabateyn saarto Israa'iil, isla markaana ay aqoonsato dowlad Falastiiniya oo madax bannaan. Warqad furan oo ay daabaceen warbaahinta The Age iyo Sydney Morning Herald ayaa sheegaysa in Israa'iil ay geysanayso xasuuq, sidaa darteedna ku adkeeyay dowladda Australia inay qaado tallaabo adag. Dr. Ratib Junaid ayaa saxeexay warqadda isaga oo matalaya Australian Federation of Islamic Councils.
Sanctions and the recognition of Palestinian state are not radical acts. They are necessary step to uphold international
cunaqabataynta iyo aqoonsiga dawladda Falastiin ma aha talaabooyin xaq jir ah waa talaabooyin lagaba maarmaan u ah ilaalinta sharciga caalamiga ah iyo karaamada bini'aadamka waxa ay diri lahayd fariin cad oo ah in Australia ku dhaqmayso mabda'eeda ee aanay ka ahayn hadal kaliya isla markaana xuquuqda Falastiin aanay ahayn mid la iska indhatiri karo ayuu yiri Dr. Julie Macken oo ka socota iyaduna Sydney Archdiocese Peace and Justice Office ayaa iyana dhinaceeda ka saxiixday waraaqda
We all know what it will take to stop it. It will take stop providing Israel with armaments and impose sanctions.
Waan wada ognahay waxaa loo baahan yahay waa in la joojiyo xasuuqa waxaa loo baahan yahay in la joojiyo hubka la siiyo Israa'iil iyo in la saaro cunqabateyn fariin cad u direysa kuwa arintan ku lug leh taas oo muujinaysa in beesha caalamku aysan aqbali doonin waxa dhacaya wax kasta oo inta ka hooseeya waa iska nabad beenaad waa mid dunidu ay ka daashay ayay tiri Japan ayaa xuseysa 80 guuradii markii uu Mareykanku magaalada Hiroshima ku riday bamkii ugu horeeyay ee nooca atomiga ah 6 bishii August 1945 taas oo sababtay dhimashada ku dhawaad 104,000 oo qof burburka xoogan ee loo geystay magaalada ayaa sababay xanuun ka dhashay shucaaca oo soconayay 10 sano kadib dadka deegaanka ayaa wali raadinaya meydadkii ama haraagi dadkii ku dhintay qaraxa si ay u sharfaan meytida samirna ugu keenaan eheladooda Reban Kayo oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Hiroshima ama Hiroshima University ayaa si joogta ah u baadi gooba haraaga dadka maqan
Even though 80 years have passed, as fellow human beings, we first need to bring out the remains to light.
Inkasto oo 80 sano ay ka soo wareegtay haddana bani aadam ahaan waxaan u baahanahay inaannu helno haraagi oo aan dabadeed si xishmad leh u aasno imikana cid unbaa dusha ka saarane aasitaan laguma sheegi karo waa in si xishmad leh loo aaso loogu aaso meel ku haboon ilaa ay aynu umidowno oo si wada jir ah ugu ducayno waxay ila tahay in aanu dadkaas wali dagaalkii ka joogsanin ayuu yiri tababarihii Melbourne Football Club Simon Goodwin ayaa si kadis ah shaqada looga cayriyay Simon ayaa hoos u dhaca naadiga ee laga soo bilaabo 2022kii oo ay koobka qaadeen ku eedeeyay xasilooni la'aanta ka dhex jirta naadiga dhexdiisa Saadaasha hawada ee maanta waddankuna waa sidan soo socota magaalada Perth inta badan qorrax 19 degree Adelaide shuuxyo sii kordhaya 15 degree Melbourne shuux ama 24 Sydney qorrax 19 Brisbane iyo Darwin labadaba waa qorrax Brisbane 25 Darwinna 30 degree maantana dollarka Australiaanka waxaa lagu sarifayay 65 senti oo dollarka Mareykanka warkiina inta ayuu ku dhanyahay
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.